the genius me future. 4T14 Jona.
Beats the KTP.
Umejigeuza wendo kumpigia, ana time na jawai kukusalimia. Akujibu na text zinaingia, unaona kaa unaumia. Nao ni siku ya tatu toka semen ta kucheki. Yeni mtu wa viso, shamfumania guest. Ukiwa naye choki msfia wake ex. Bado unampenda kinda kinda ila fiki yako tena bloody kichisi. Mmevuka na vikwazo vingi vigingi. Sambona baby wako kama msevu shem darling. Unaona kaa kuzunguka hivi. Amekumyuti anakuona kinyesi. Place next.
Wea chana nae.
Kapanda bei anajikuta ndo keki. Place next.
Wea chana nae.
Mboteze.
Wea chana nae.
Mboteze.
Wea chana nae.
Mejikuta wote mepata boom. Na istoshe wote mepanga room. Latiba yenu kila weekend kula ndum. Eti ho kwao kuna majukumu. Kisa mepata sapu ndo analeta dhalau. Mlikuwa mnakula naye miogo anaanza kula pilau. Eti ho we dogo umefeli usisahau. Anakuita unashobo kimetea
udao.
Anapenda kuleta serious kwenye memes. Eti hoja posti vya maana siku hizi. Na istoshe sata za kusoza kawaida. Kwani yendo likutafutia na mpanida. Amekumyuti anakuona kinyesi. Place next.
Wea chana nae.
Kapanda bei anajikuta ndo keki. Place next.
Wea chana nae.
Mboteze.
Wea chana nae.
Mboteze.